mno nopi. Sausweo.
Nataka kuwasha moto.
Washa, washa, washa.
Nikianzaga hivi nei anatetemeka huyo. Umenifanya nijione kama bado nanyonya. Unanipa penzi la kudeka. Na mimi napimba kama Diego Maradona. Godi la mkono nachomeka.
Huyo, huyo.
Na wendo refa unapeta. Mashabiki mi macho imewatoka.
Huyo, huyo.
Wahenga walisema abiria ni chunge mzigo wangu. My heartbeat wendo mboni ya jicho langu. Fakuchani kamisamba Vandame ya kasome. Hatutaki ushambenga. Wanadama mtukome.
Chumbani tukiwa wawiri wiri. Na mchekesha kama MC Piri Piri.
So she got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo, puyo.
She got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa. Huyu kamkumbatia yule
ndo wahenga.
Yule kamkumbatia huyu.
Oh, sisi ndo wahenga.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa.
Yani kwasa. 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 Kwasa kwasa kwasa.
Puyo. Puyo.
Dedicated to me the song of Davido. Mange Kimambi follow me.
She only follow me.
Elizabeth Michael, my beautiful Onyinye. The way she walk like Yemi Alade. Sikumpata kirahisi. Kama yambe ya maharage. My number one Tanzanian queen. Like the Wema Sepetu.
Puyo, puyo.
Kama Bibo na Korosho Mtin. Tua pambana na Rizetu. Huyu ndo wangu mganga. Kila kitu mitawile. Na jinsi anavyo ringa. Kama twiga watarangire. Nitampeleka Mikumi kwa Professor Jay.
Morogoro, Morogoro, ai.
Serengeti utari wandani. Sio mpaka Dubai.
Ngorongoro sote tufurai.
Chumbani tukiwa wawiri wiri. Na mchekesha kama MC Piri Piri.
So she got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo, puyo.
She got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo. Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa. Huyu kamkumbatia
yule ndo wahenga.
Yule kamkumbatia
huyu. Oh, sisi ndo wahenga.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa.
Yani kwasa. 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 Kwasa kwasa kwasa.
Puyo. Puyo. Tunapepea, tunapepea kama upepo. Tunakemea, tunakemea, tunakemea wenye mapepo. Tunapepea, tunapepea. Tunakemea, tunakemea. Tunapepea,
sisi tunapepea,
tunapepea.
Sisi
tunapepea,
tunapepea.
Sisi tunapepea,
tunakemea
wenye mapepo.